Nazindi jana.
Ego match, ego match.
Leo ni siku ya kusherereka, minajibamba videli najipeleleza. Mezani chupa 1-2 naziteremsha, yani natetemesha.
Nina na baba isha, father isha kataliza.
Today we shake for them police. Pretty girl should never miss a lighter beat. We're on the floor, they miss with it. Position, set up, sit on it. Mzinga mini songeze. Basu wa chupa situ ogele. Atari meza ya waze. Wana mkeo usisonge.
Ego match. Ego match. Ego match. Ego match. Nasema ego match.
Mwezi hodi hodi, wapewa rembo adunde kama boli. Wapewe pia mbili light kawa dole. Ita kukost, wakule noti, wawewe seke na we. Pipi, piuno za wenyewe pipi. Ninguwe ya nisegere pipi. Tumejazika wenyewe pipi.
Mzinga mini songeze. Basu wa chupa situ ogele. Atari meza ya waze. Wana mkeo usisonge.
Ego match. Ego match. Ego match. Ego match. Ego match. Nasema ego match. Nasema ego match. Ala, ego match. Ego match.
Serereka, minajibamba videli, najipeleleza. Mezani chupa 1-2, naziteremsha. Yani natetemesha, tena na baba isha, father isha kataleza.
Ala, ego match. Ego match. Ego match. Ego match. Nasema ego match.
Nasema ego match.
Ala, ego match.